Kale nili mwana ine Kutenga ntiko sipuni umamenya pampoto ine ya Mastena makali pao Undisi na kati kumalira ngati nyimbo ine ya Ama ya bisa nilusha sipanda Joseph Nkasa bile kaunda Nane panonda kula Nyimbo za mbili mbili, koma sina chukebe Lelo ndawela, pama sopanu Mundi dali seko ngati tiende Nane chaka jino, mundi kuseko Mundi dali seko ngati BFB Dimasilira ndika mona Tay Green Alipa TV, timasuma kazi kika ineho Likangomona ine talu Achina pixel, tima umandi kweteka ineho Kulakala kankana kala iwo Anakwa nisa kodi wanji iwo Achina kwamba Theo Thompson ke okay Buy one decent Mundi dali sangati Fred on the lulu Ine Lika maimba hantu was tungululu Kodi mese marizo sendi ntawi Nanga inu muse mucha Yanga za kwa nariti Lelo ndawela Pama sopanu Mundi dali seko ngati tiende Nane chaka jino, mundi kuseko Mundi dali seko ngati BFB
Best music from the Hiso Records.